Ate police municipal ya Mityana yetandise okunoonyereza ku nfa y'omwana omuwala ow'emyaka mukaaga ekyobukulu eyattiddwa mataba agaamututte wakati mu nkuba ng'efudemba. Omugenzi ye Nagayi Shifa, omuyizi ku ssomero lya Hilton Primary era muwala wa Kibirige Suleiman ne Namata Hadija, abatuuze b'omu woodi eya Buswa Bulongo mu divisioni ye Busimbi municipal ya Mityana. Okusinziira ku kunoonyereza okwakakolebwa poliisi, enjega eno yaguddewo ku lwomukaaga nga mukaaga John omwaka guno oluvannyuma lw'enkuba ey'amaanyi n'ate okufudemba ekyaviiriddeko emifulejje okubooga mukoka bwatyo neyekiriisa. Akigambibwa Nkifa yeegasse ku baana abalala okuva ku muliraano abagenze ebweru okuzannyira mu nkuba n'amataba, ekikolwa ekitera okukolebwa mu bitundu ebingi ng'enkuba etonya. Omwogezi wa poliisi mu kitundu kya Wamala, Lameck Kigozi, egambye nti omwana ono yatwaliddwa mu kokka eyamukubye mu mifulejje. Omulambo gwe oluvannyuma gwazuuliddwa ng'amazzi gamaze okukendeera oluvannyuma lw'essaawa. Apoliisi esabye abazadde n'abakuza okubeera nga balondoola abaana baabwe gye bali naddala mu biseera eby'enkuba era babakugire n'ate okuzannyiranga mu nkuba n'ebifo ebiriraanye emifulejje n'amataba.